Yes, ha. Mr. Success, hey, your G's are God.
Yeah, keep it in the house, that's what I'm told.
We
Sekele. Sorry, solele. Watch your phone, solele. Yeah, keep it in the house, that's what I'm told.
Zamalato ikona inge ozone. Timi filifili kuna all season. Uninye msizi ya my heart is broken. Happeni ya na phone is broken. Landi zelize phone kama slow one. Neniri kiwa shemi kan kibo XY. Sipanga alile se ukawe ni
tell it up on ni kusevele. Sipanga alile.
My friend
kuti unye mezi. Ani finya kunwa mezi. Yungpa chazi phone. It's my nazi rough. Yumpa chazi fall. It's my nazi rough. Uleta kwa mnikusevele. Zepangalile. Kutu unye mbezi. Anifinya kunwa mbezi. Yumpa chazi fall. It's my nazi rough. Kuti unye mezi, ani finya kunwa mezi. Yo. Zibi yo. Yo.
Yes.
Zibi yo.
This is success. Ha. Kuti unye mezi, ani finya kunwa mezi. Hey, deli lam kivelo, na tile na nan mulelo. Hey. Bata kombelele, kutifoni chwele ni mule kiele. Babamu bali ni mukutele. Esi na mpumile, nali kutie na kiku ya kwile. Kutile tuwa ntualo, esi kie na achi nchuse upilo. Waniisa kwa maselo, kupocha foni na nesi mulelo. Okay go, nikakumbate la pilo.
Tule tafoni kusevele, zepangalile. Kuti unye mezi, anifinya kunwa mezi. Yumpate. Phone. It's my nazi rough. When I tap on you, sevele. Zepangalile. Kuti unye mezi. Ani finya kunwa mezi. Yo. Zibi yo. Yo.
Yo, Sky J, I got. You know.